trendybeats.com.
Jari kukuambia pale nimefikia, hawacha tengeneza maneno tosha ya kueleza vile wanipendeza. Sijui nilifanya nini ndio kuwe wangu, kwa raha na tabu kile najua, chini ya jua haipingiki jinsi sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme. Kinachofanya tu rhyme kimetoka juu, hawezi kuwa ni design ya binadamu. No, 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 na musidanganywe eti kila siku inakuanganywe. Tukichimba mawe tunajirekebisha ndio tuendele. Sijui nilifanya nini ndio ukue wangu, kwa raha na tabu kile najua, chini ya jua haipingiki jinsi sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme. Oh, oh, na na na, na na na. I wanna love you for life, I wanna love you for life. If you let me, okay, choka nikubebe. Jo unilalie, nimetosheka na wewe. Tucheke tulie, ukichoka nikubebe. Jo unilalie, nimetosheka na wewe. Tucheke tulie, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme, sisi tuna rhyme, tuna rhyme.
More music on trendybeats.com.